Special request all the girls from North, South, East and West. On the panel, look what I know, you have to God bless. Rock wine!
Yeah, bless
it. Bad man.
Medicine.
All the girls.
TS gang.
Medicine selector.
All the girls.
Men are rush, I can't tell many ways. I keep my open door, now it is. Napenda kiwa tungi unachombeza. Macho yako mlenda unalegeza.
Unazidi kuwa mpole.
Amina.
Nashinda mikujitambua naona mina kama meniroga.
Amina.
Uzura sifa zako naona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina napoga.
Amina.
Kutaja jina la kwa mina wangu sitochoka. Menapenda jinsi unavyonesa. Unayumba kushoto kulia. Sia za mapenzi unanyonyesha. Ukilewa mi unanivutia.
Bona wana nyamelea, what's happen? Wakija tena baby girl, what's happen? Remember where unabelong na mesen. Wakati sheta mawa change location.
Ujena kumiliki bad man. Kimesha niko fiti sina thiki boss man. Kisa sina mwembe wakajua dead man. Kumbe bado nipo minaishi duni.
Baby girl, gacha pressure. Kulala, haya mesha tunatesa. Kulala, njo tujenge combination. Goodbye, Babylon, goodbye.
Amina.
Nashinda mikujitambua naona mina kama meniroga.
Amina.
Uzura sifa zako naona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Amina.
Taja jina la kwa mina wangu sitochoka.
Wajena kumiliki bad man. Kimesha ni kufiti sina thiki boss man. Kisa sina mwembe wakajua dead man. Kumbe bado nipo mina ishi dunian.
TS gang.
Ninga ninga. Shoot the boy from the PSA. Madison.
Amina.
Nashinda mikujitambua naona mina kama meniroga.
Amina.
Uzura sifa zako naona mina ipo siku tantoroka.
Amina.
Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Amina.
Kutaja jina la kwa mina wangu sitochoka.
Nashinda mikujitambua naona mina kama meniroga. Uzura sifa zako naona mina ipo siku tantoroka. Mina pata burudani kila muda mina unapooga.
Taja jina la kwa mina wangu sitochoka.